mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi rya Amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Shimimana nongeye kubasuhuza mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ibisubizo bishimishije bamwe muri mwe mwaje hano ku ijwi rya Amerika mwifuza kumenya aho abanyu baherereye turakira bamwe muri mwe mumaze imyaka irenga 25 mutarashobora kuvuga ibyababayeho bikabasiga mwigunze muhagaze nk'igiti kitagira amashami kandi mwarabyaye kubumva no kubaruhura iyo tubaboneye abanyu tubafasha kongera kwishima urumva inkuru y'umwana umenye papa we nyuma y'imyaka 30 hari numaze 43 atarashobora kumenya kuwo yabwiwe ko ari papa we ariwe koko muri kino kiganiro kandi ndashaka undi mubyeyi umupapa waburaniye n'umwana we igoma bahageze bavuye ku Gisenyi ikiganiro agasaro kaburaga nihuriro ry'ineza ku ijwi rya Amerika mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise umutegarugori umupfasoni w'umurundi kazi Felicite Ntibampeba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga dusaba kumufasha gushaka umugabo babyaranye umwana w'umuhungu baherukaniraga mu gihugu cy'Ububiligi dore hashize imyaka 30 yatubwiye ko yitwa Dr Jean Bosco Kaberuka
c'était un médecin ariko aragira santé publique yarasanzwe ari umumedecin generaliste avuye mu Rwanda hanyuma kubera yamenye kubera kuko yaraza gutanga kuru kubabwira batumva igifaransa muri communauté nari ntuyemo nuko yamenye
ubwo turimo tuvuga ibintu tubyatura izina ryawe rirazwi twakoraga kirazwi uwo muntu umwabyaranye yitwa nde
yitwa Kaberuka Dr Kaberuka Jean Bosco
akaba tuye hehe magingwa ya
ubu nta byonzi narashakije kuri Facebook ndashakisha ndabura ari mu Rwanda mugabo uko bibakose ari mu Rwanda urumva ko hafi imyaka myinshi
yatubwiraga ko kuva babyarana batongiye kubonana ko atazaho abarizwa Dr Jean Bosco Kaberuka twaramushatse turamubona tumusanga i Kigali aho akorera
Oui, Dr Kaberuka. Mwaramutse mwaramutse amakuru yanyu.
Mwaramutse.
Nari mbahamagaye nitwa Venuste Nshimiyimana. Ndi umunyamakuru ku ijwi rya Amerika. Hari umuntu w'inshuti yanyu wambwiye nzabasuhuze. Hari umudamu witwa Felicite Ntirampeba yarambwiye nzabasuhuze.
Felicite Ntirampeba.
Yego.
Eh
muramwibuka
Oya ntago mwibuka
yahoze yiga Anverse mu Bubiligi
eh
igihe namwe mwari muhari mukora santé publique
eh
wo yakoraga médecine tropicale n'umurundi kazi
ntago
muzi
komeza mubwire
ntago mwibuka yari umubikira
eh
mwajyaga mujya kubigisha Anverse mubigisha igifaransa
Igishi yifaransa nje ko nigaga se yena nigaga tawonigisha mu kina rya verse maze namaze amezi atatu
yego
yee
nicyo gihe rwose yambiye ko mwahuriye amverse yambiye ko mwahuriye amverse hanyuma arambira tuzamusuhurize cyane ati rwose ati byanshimisha nshubuye kumuvugisha
nabo yari kwashyira igihe kirekire njya narigaga n'abazanye santé publique
c'est ça niko yambwiye nawe
yego
yarambwiye ati rwose yari ahari yiga santé publique ati nanjye nari ndimo niga ibintu bya médecine tropicale yaravuye i Roma icyo gihe
ntabwo mbizi neza kuko bivugana be cyane ko nyiri ngo naramubonye kuko nitse cyane ntabwo twiganye narigaga
hanyuma se mwaba mwifuza kumuvugisha nshoboye kubashyira kontakiti mwakwemera kumuvugisha
bivuga kera cyane nawe ngibuka neza nta kontakiti ziri twagiranye ndabona umubikira ari abantu benshi aho ngaho
yego
ariko nta kontakiti twagiranye sinzi niba ari ngombwa
none se hari ikintu yambwiye hari ikintu yambwiye yaje hano mu kiganiro agasaruka buraga ampa ubutumwa yifuza ko nabukugezaho arambwira ati umugabo n'umuvugano uzamumbwirire yuko yaruya mbere y'imfura ati arakundanye ndi umubikira atari kubikira mbuvamo kubera ko twakundanye
gukundana no shokana mbonye ndapasaje ndaho ngaho anversi agukundana nta mwanya ari mfite nibaze amezi angahe atatu kandi aho twiganaga shokana mbonye umubikira si posible no gukundana no
hanyuma rero arambwira ati rwose muramutse muvuganye ati wamubwira yuko icyo gihe gito yatwamaranye ati cyatuviriyemo ishami nashibutse ati dufitanye umwana w'umuhungu witwa Jean Sebastien ufite imyaka 30 ati uwo mwana arashaka kumumenya uwo mwana ari mu Bubiligi ni umusore ati wamumbwirira ko rwose ari umwana ushaka kumubona ati nanjye narabyaye mfite abana 5 mfite n'abandi ndera atari ku mwana we arashaka kumubona uwo mwana w'umuhungu rero yitwa Jean Sebastien mfite amafoto ye na yaguhuka mureba ni umusore mwiza ushaka kukubona
kumbona gidi Kigali
iyo ndabizi kuri Kigali yahagusanga akaza kugusura akaza kukuramutsa
ibyo nta kibazo namureba ko ntabwo muzi ayo mezi kandi nawe umudamu ashobora ayikibuka yaza akamureba
yaza akagusuhuza
nta kibazo nkamureba kwa kuko ntabwo muzi
nawe ntabwo akuzi urumva nyine mwaba mubonanye bwa mbere
nimaze amezi atatu gusa mfite ntangaruka ku kazi
yego birumvikana ko nta gihe kinini mwamaranye nawe yavuze yuko yahise asubira mu Burundi kugira ngo ashobore kubyara hanyuma agaruke mu Bubiligi kugira ngo umwana ashobore gusigarayo no kurerwa hanyuma yaje gutaha mu Burundi nyuma ariko yaje ikomeje kuvugana n'umwana barabonana ariko umwana wumva amaze gukura ikintu amubaza cyane aramubaza ati papa wanjye ari he papa wanjye ninde hanyuma rero ndamubwira ati rwose nzagufasha nzagushakira uwo tuturikabiruka nzamubona nimubona nzamubwira ko afite umwana mwiza w'umuhungu hanyuma mubaze ukuntu bazabonana byamushimisha
ndi Kigali
yego none iyi nimero yawe nzayihe uwo mwana w'umuhungu waba azaguhamagare muganire rero
kuganda tutanabarebana rero tutage ntabwo
nzamubwira azaze i Kigali hanyuma tuzakora uko dushoboye tuzamufasha kugira ngo akugereho hanyuma muganire mubonane
nibyo byoroshye kandi nyabyo nibyo ngibyo kuvuga n'umuntu mutaziranye nabwo izi byagiye icyo bitanga ariko aje akandeba agashakisha ubwo twavugana
yego tuzamurangira aho muri hanyuma umuganire ubu se kuba umenye ko ufite umwana w'umuhungu w'imyaka 30 urumva umeze ute
ntacyo mbivuzeho
yego
kandi mbabwiye ko nabaze iyo minsi mike ya gusa ngo nzabigira nimubona nzabitekerezaho ko ntabwo muzi
yego nyina umubyara wese mwiteguye kuba mwamuvugisha
ntabwo ari ngombwa ni kera cyane ndane ubucuti twagiranye
bwari ubucuti bwihuta birumvikana
ntabwo twiganaga deja yarigaga sinzi ibyo yigaga ariko ndamwibuka bagoma gutya
yego ndumva ari byiza ubwo muvuze yuko mwifuza kubona Jean Sebastien na ubyifuza cyane n'umudamu ntabwo yifuza cyane kukubona avuga yuko uri umuntu mwiza kwa kwibuka neza ariko kucyo yifuza ari uko umwana yamenya se ibindi ndumva atari ngombwa icyangombwa ni ukuzabona umuhungu wawe
yego nyine tuzabijera nitwe bona
yego
kurangi mfite umuryango mfite abana bangahe batanu
oh ni byiza cyane arakuze ameze neza ni umugabo icyashaka gusa ni cya kintu cya complement psychologique ni ikintu cyo kongera ku bumuntu umuntu yari afite kugira ngo yuzure yunze ko afite se nawe ajya mu banda avuga ati mfite papa ndamuzi ndaramubonye kandi ku kugeraho umubyeyi nzo bizamutera ishema
ubwo tuzabireba tuzarireba none se ndabwo abafashe kumwakira gutya
Ibyo byose hari uburyo bukoreshwa kugira ngo umuntu amenye koko nimba umwana ari uwe cyangwa atari uwe uri umuganga urabizi kundusha hari biriya bya ADN bikoreshwa kugira ngo we wemeze koko ku mwana ari uwawe tujye nta wamugutsindira azaza azaza rwose ndabikwijeje yagushakaga nimubwira ko witeguye kumwakira biramushimisha
Oya ibizamini byose bimaze gukorwa. Inozo amufari ndi gutazi.
Hagomba gukorwa ibizamini. Nibyo byonyine bishobora kwerekana ko umuntu wa mugani afite fitanye isano na kanaka.
Sivyise ko mubizi namwe
se? Yego. Tuzabikora kugira ngo bigende mu buryo azaza gusuhuze hanyuma nyuma yaho dusanzwe tubikora ni ibintu tumenyereye hano ku bya Amerika turabikorera abana benshi bashaka ababyeyi n'ikigaraho ngaho hari ikigo kibikora ni ibintu byakorwa mu gihe gitoya bikagerwaho bikamenyekana hanyuma umwana akamenya se n'umugeyi akamenya umwana byaba ari ikintu cyiza cyane
yego
Dr. Kabiruka ndagushimiye cyane kuri kano kanya umpaye ni hano mu kiganiro agasaru kaburaga ndizera ko muzajya mucyumva nimbona kanya ku cyumweru kibari saa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi muzajya mucyumva ni kiganiro gihuza abantu kiri mitima giteri neza
yende bashimiye nanjye
umunsi mwiza
namwe
agasaru kaburaga
Dr. Jean Bosco Kabiruka akimara kumbwira ko yiteguye kwakira umwana yitwa Jean Sebastien afite imyaka 30 atuye mu Bigi naramuhamagaye turaganira atangira mbwira icyatumye ashaka papa we
parce que c'est quelque chose en fait dans le développement de chaque être humain
kubera ko ari ngombwa mu mikurire ya buri kiremwa muntu kumenya inkomoko yawe naho uturuka ni ibintu bya ngombwa rwose kugira ngo umwana akure neza
la vie du développement de chaque être humain et c'est pour ça que
iyo mpamvu nari nasabye kuwamenya wese amakuru ya papa yamfasha kuyamenya
ça m'aurait plu de savoir ce qu'il en était.
Ubuse kumaze kumenya kufite umubyeyi uri hariya mu Rwanda urumva umeze ute?
C'est une bonne nouvelle pour moi, je prends ça comme vraiment une super belle nouvelle.
Ni nkuri ishimishije cyane nayakiriye ni nkuri ishamaje. Ubu ariko sinzi uko nakubwira nkeneye gufata igihe cyo kubitekerezaho kugira ngo menye uko nzabifatamo. Niko mbibona.
Papa wawe yavuze ko yiteguye guhura nawe igihe uzabishakira mbese witeguye gufata urugendo ukajya mu Rwanda guhura na papa wawe
c'est quelque chose que j'envisage bien sûr c'est quelque chose
n'ikintu niteguye nifuza gukora uretse ko nanone ntekereza ko nawe ashobora gutekerezaho akaba yazamvera kundeba niba bishaka kubera ko nibwira ko ari ikintu kigomba kuva ku mpande zombi
parce que je pense que c'est quelque chose qui doit venir des deux parties aussi hein.
Jean Sébastien nkwifurije amahirwe.
C'est gentil.
Ndabashimiye mwakoze akazi gakomeye.
C'est vraiment super.
Mama wa Jean Sebastien bavugana kenshi nk'umubyeyi ariko akaba amaze imyaka 30 ataravugana n'uwo bamubyaranye yamenye ko namubonye abyakira n'ibyishimo
ndanezerewe cyane no kuri ndanezerewe by'umwihariko ndanezerewe yuko yashoboye kuboneka kuko cyari cyifuzo nari mfite igihe kirekire ndabyifuza cyane kandi ubu rero ndabikengurutse namwe ndabakengurukiye cyane
ubumvise mu kiganiro aho Dr. Jean Bosco Kabero kavuga ko yiteguye kwakira umwana akamubona wumvise ko na Jean Sebastien nawe avuga ko yiteguye kujya I Kigali kureba uwo yita papa we mbese uzamuherekeza
Ego nzomuherekeza ndabyifuza cyane nzomuherekeza ego kugira ngo nshobore no kumuremesha ego ndabyo nshobora kumugumisha imyaka 30 yose nshobore kumubona ndanamutengurukire cyane kwemeye kubonana n'umwana we akiri umwana wiwe
hari akantu yavuze agira ati ni byiza yuko twazakorana biriya byo gupima amasano y'umuntu n'undi kugira ngo kuko bigaragare niba umwana ari uwanjye cyangwa atari we ati niko bigenda icyo cyifuzo wowe urumva kiboneye gikwiye
ndagishyigikiye kandi ni byiza gutyo ntihari n'amakengana make impande zose ni byiza kwicyo egizami ibaho gutyo umwana nase yishimane mbese
Madame Félicité ndirambibanda gushimye cyane kuba warizeye ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga ndizera ko ikibazo wari umaranye imyaka myinshi ubu ngubu cyabonye igisubizo n'imyaka 30
nagumye ndabisengera ndasenga ndizera none iki ibisubizo byanjye Imana yarabyumvise irabacako umubyeyi arashoboye kuboneka
murakoze cyane rero ngaho mugire umunsi mwiza kandi mukomeze mu urerere Imana ubwo duherukana bambwiraga yuko ufite abana ugenda gutoragura aho ba nyina babatayu ukabarera hari uheruka gutora muri iyi minsi
yego muri iyi minsi arashiye nafendwe naratoye umwana w'umwaka n'amezi atandatu
nibyo
mwiza cyane umwana w'umuhungu mwiza cyane
yitwa nde
ababyeyi byarabagoye yitwa Irumva King Shalom
Imana imukomeze kandi nawe ukomeze ukomeze uyirerere urerera n'u Burundi
ego murakoze cyane namwe mukomeze guhezagirwa cyane kandi ndabashimiye n'ukuri bimwe byimva mutima
urakoze cyane
ego mwe murakoze namwe
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona Winchi kintege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Nabibabwiraga mwiriburiro ry'ikiganiro umugabo w'imyaka 43 yarampamagaye ati nkeneye uwo nita papa nabo nabyaye bakamenya ko bafite inkomoko bakamenya sekuru yitwa Yakaremye Dieudonné ari mu karere ka Gasabo umurenge wa Remera akagari ka Nyabutarama umudugudu wa Kibiraro ya mbere
ubundi yavutse mu 2008 hanyuma icyo cyabayeho mama wanjye afite umuntu mutenda abakorana gahanda noneho aramwihakana nyuma yaho rero haza kuza undi mugabo biba ngombwa ko babana abana na mama wanjye we aranyakira ariko noneho maze gukura mama arambwira ati nimara kwiga amashuri yawe ntacyo nshaka kuzakubwira ndangije wa gatandatu primaire ajya kumunyereka yakoraga ari umugeni wari uhagarariye Music Fabric yitwa Uwimana Jean yakoraga muri Music Fabric niwe wari uhagarariye ariko ubwo yatangiye buri munsi ukabona ntashaka kugukura nanjye nkera wabaye mushyira urwandiko ndabyuka mbere y'intambara mu 1993 nagiye nk'inshuro ebyiri akasubiza urundi rwandiko rurimo amafaranga ijana ndetse n'igerekeye mu mwaka ataha ajya ntayimbonye ariko nyuma y'intambara irangiye sinzi ko umuntu yambwiye ati hano ku Muhima hari ahantu Uwimana Jean akorera ariko ntabwo umuhera azi ibyanjye nawe tubagira amatsiko yo kujya kumureba njyewe ndamureba ndamusohoza akaricana turaganira ndabaza se ko ufite umubyeyi witwa mama yitwa Tabu Beatrice ko yambwiye ko ari papa birashoboka araje hakaranze batinabwo n'ubukora tabwo zikamwe kumwe akorana gahantu ariho mutenda afana avuye mu ngiye mwamfasha mukambwe niba muravye banje gukuko nta bigiye fite birambangamira ari umuzaje n'ubaze neza ashobora kuba eribeshye rero cyo cyaba kumenya umuntu wenda yagiye kunyumva ashobora kwenda afite umutima kimuntu akanyemera akamenya ko byibuze ari byatangamye ngo amaraso yanjye arahangaha akamenya niba hari umuntu wagize nk'ari bakuru bagira bari bashyikiranye abandi bahari nk'abasuzuma hari ikintu nkeneye ni uko mba hari ahandi hari mfite isoko cyangwa mfite aho mvuka kuko kugeza ubu ngubu ibintu by'irahiro nta kintu nzi.
Mbanze nshimire mama wawe wagize ubutwari bwo kukubwira igihe yuko ufite papa wawe kandi akakujyana akamukwereka ukamumenya ukiri muto ukirangiza wa gatandatu wa primaire iyo wajyaga kureba so uwo wita so iyo wamurebaga mu maso wabonaga afite ubwuzu bw'umubyeyi ubonye umwana we cyangwa
mbere y'intambara sinigeze mubona amaso ku maso habe namba urumva yari afite reception uri nyuma reception yabaga yamwicaye mu nzu y'ibirahure we winjiraga aramubonaga n'abakobwa bo bakora kuri reception bakaba bamushyira ubutumwa we ntawe yigeze atuma mwinjira ngo umusuhuze.
Niyo wareberaga muri ibyo birahure ntabwo wabonaga mu ijisho risa naho rireba n'ubwuzu uwo mwana
byari fine sinigeze mubona. Cyakora ndahantu nigeze kubona hari igihe afite imodoka ya Peugeot ndibaza ari 305 yari yashyizeho cya gishushanyo cya music fabrike urumva nabwo namubonaga amahushuka ntabwo navuga ngo namubonye namunshyizeho.
None se ko umaze gukura urambwira uti naragiye nicana nawe ndamusuhuza ariko ntiyigera yemera ko ari we papa wanjye kuba ushaka umubyeyi ukabona atagushaka birumvikana ko bikubabaza ariko ubona ari iki atinyara hari bintu ushaka kumwaka
nukuri kw'imana ntacyo ku myaka mfite 44 yanjye yibeshejeho nuko kugira ngo menye aho nkomoka nkamenya ko hari n'abandi bantu bari inyuma yanjye nk'abasuhuza bakamenya nanjye nkamenya nta n'ikintu nkeneye nta mitungo nkeneye habe namba yuzu umuntu akumva ko afite orijinalite irahanga kuko biravunanye kubyakira ubundi n'icyamuhaye motivasiyo kuko yo kwandikira
yego
abana barabyumvishijeho sinzi ukuntu babyumvishijemo ushuka niho baranyicaza baramaze ngo se papa kuki utigeze utubwira ko uriya atari papa wawe ngo twereke papa wawe ukuri ngo tumumenye ibyo byankoze ku mutima numvagize agahinda natekereza ko nanjye ubwanjye nshidikanya ntazi niba ari cyangwa atari uko yanyihakanye nanjye nduhuke n'abana mbabwira nti dore ngo ni urunguri asogokuru wanjye kandi ukuri kimana imana izajya ikomeza iguha umugisha njye ntabwo mbona uko burahungu nduva nashesha n'ubumeza kubera ukuntu nsinzi wajya muhanda namubonye ahari.
Nongere ngushimire wowe yakaremye Dieudonné kuba warihanganye mu gihe kirekire utegereje none tukaba tuvuganye.
Murakoze cyane rwose ahubwo mwebwe Imana ibafashe iba mu gihe tugabanyije.
Murakoze cyane.
Agasaro ka Buranga.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga. Hashize imyaka 26 umubyeyi atandukanye n'umugabo bashakanye agenda ari kumwe n'umwana we w'umuhungu w'imyaka 3 n'igice yamusiganye n'abana babiri b'abakobwa hasigaye umwe bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyahoze cyitwa Zaire. Ni mu kwezi kwa 11 umwaka w'1996 i Masisi niho inkuru ya Aisha Muhongerwa itangirira. Shakabe inkuru yari amaze imyaka 25 abitse mu mutima ari mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Nyarugenge akagari ka Biryogo umudugudu wa Biryogo.
Ndifuza ko mwamfasha gushakisha Hakizimana Eliazari na Hakizimana Gideon.
Abo bantu bawe ushakisha ni bantu ki, ni bande, muhuriye kuki?
Hakizimana Eliazari yari umugabo wanjye, Hakizimana Gideon ni umwana wanjye.
Mwatandukaniye hehe, byagenze gute?
Twatandukaniye Masisi.
Ubwo hari mu buhe mwaka?
Hari muri 1996 mu kwa 11 ku itariki 15.
Niba wibuka neza mutandukana byagenze gute? Mwari kumwe baragucika baragenda usigara aha? Twibutse ko byagenze kugira ngo niba bakumva bibuke ko ari wowe ubashakisha.
Twari kumwe gihe iki gihe barandasa ndagwa barakomeza.
hanyuma wavuye Masisi ugana he, waganye Iburasirazuba cyangwa wagiye Iburengerazuba?
Navuye Masisi nkomeza za Walikare ngera ahitwa za Shabunda, Shabunda ndaharenga ngera za Mandaka, tuburana gutya.
Hanyuma kuri urwo rugendo rwose kuva Masisi, Walikare, Shabunda, Mandaka, ntaho wigeze umenya kanunu k'umuhungu wawe Hakizimana Gideon ndetse n'umugabo wawe Hakizimana Eliezeri, ntawugeze kubwira ko yabaragutswe bagenda?
Keretse abantu bambwiye ngo basize inyuma, mbabajije barambwira ngo sinahagera, ukomeza ngiye kugenda.
Ukomeza kugenda wagarukiye hehe ugereranyije aho wibuka wahagarariye bwa nyuma, ukavuga uti simparengane hehe?
Nageze kuri Kongo nyine ndahagarara, nari maze kuruha.
Warumaze kuruha. Ubwo se icyo gihe hari undi mwana mwari kumwe ko Ejedowo yari yajyanye na se, hari undi mwana mwari kumwe wowe?
Nari kumwe n'abana babiri b'abakobwa, umwe njya kugaruka yafiriyeho tugeze aho ngaho kuri Kongo nyine.
Oh, komera.
Uwitwaga Umwari Faisa, hanyuma asigara na Hakizimana Joseline.
Joseline si we waramutahanye?
Ashwi. Nawe baje kuturasaho turatandukana, ejo njyenyine.
Muratandukana, usiga Joseline inyuma, usiga Nyakwigendera inyuma, usiga Eliezer, usiga na Gedeon, umugabo wawe n'umuhungu wawe, urataha mu Rwanda. Ubu se nta gakuru ka Joseline ufite?
Joseline hashize umwaka n'amezi icyenda baramuzaniye.
Baramukuzaniye, ubu muri kumwe?
Turi kumwe.
Muri iyi myaka yose ishize, wigeze wongera kureba uko watabaza, uko washakisha, uko wamenya amakuru ya Hakizimana Gideon na Hakizimana Eliezer umugabo wawe?
Hari igihe umukobwa wanjye yigeze kuguhitangaza bizaca.
Icyo gihe Gideon yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 3 n'amezi 6.
Mu Rwanda mwari mutuye he kugira ngo dufashe abatwumva kuba bavuga bati uyu muntu twaramubonye tugeze aha n'aha turamwibuka ari aha n'aha?
Mu Rwanda twari dutuye Kabuga muri komine Rubungo.
Niba umugabo wawe akumva, birumvikana ko hari amakuru mfite ushaka kumuha, hari uko umaze imyaka 26 mutandukanye utazi amakuru ye, niba akumva muri kano kanya Madamu Aisha muhongerwa, n'iki wumva ushaka kumubwira?
Aramutse anyumva namubwira ko papa we yapfuye na mama we agapfa, n'umugabo wamushikiye akaba yarapfuye, nanjye mama wanjye akaba yarapfuye, na papa wanjye akaba yarapfuye.
Oho, komera, ihangane.
Mu Rwanda nkaba ndi kumwe na Hakizimana Joseline ari umumama umaze kubyara kabiri, n'abana babiri.
Kumera. Ni byiza ubwo ushoboye kubivuga, burya ikigora cyane ni kugira ibintu bikuri ku mutima, ntubashe kubivuga, ntugire ubibwira, ugahora wumva hari ikintu kikuremereye, burya ushoboye gusangira n'abandi umubabaro wawe ukabona abawugutwaza, biraruhura. Ndagukomeza kandi ngushimira ubwo butwari wagize bwo kugira ngo utubwire iyo nzira ndende wanyuzemo. Aisha Muhongerwa, ndagushimye cyane, ndagukomeje, kandi nkwifurije kugira amahoro.
Yego, Uwiteka akomeze kuguha umugisha rwose, nta kuwutangiza. Azaguhendere muri iyi si kandi azaguhendere no mu ijuru.
Murakoze cyane.
Murakoze nawe.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Mu kiganiro cyo mu cyumweru gishize mwumvise umugabo Jean-Marie Vianney Mundanikure ashakisha umwana yaruko yamuvanye mu mirambo mu Muhima wa Kigali. Mu batarashoboye kumva iyo nkuru za Yineza, mbashyiriyeho agace k'iryo tangazo.
Namukuye mu mirambo ari kumwe na Nsengiyumva Olivier n'umukobwa wari waturutse mu Kacyiru w'abahungiye bari ku Muhima witwa Josiane, ariko we musaza ngo yamujyanye ari niba atari burari mu Bufaransa batari mu bubiri. Nabavanye mu mirambo famye umaze kwicara ku Muhima munsi yo kuri Minisura niho bari bari.
Hanyuma se umaze kubavana muri iyo mirambo, wakoze iki? Ninde wagufashije kubamara impumu?
yandereye ibintu bikomeye ko namaze kubarokora bavanye muri iyo mirambo ababyeyi bose bamaze kubisha n'abandi bavandimwe babo bari bihishanye nabo bagera kuri barindwi bari bamaze gupfa nagerageje ibyo ari byo byose hari hari nyirasenge ufitanye isano na se wakoraga kuri izamu ryo kuri sehashikariya mu mujyi hari umumama twari duturanye wundi witwaga mama bubu yigeze gukora kwa muganga ariko yari ari mu kiruhuko kuko yari yarakoze impanuka aramfasha ampa ibipfuko abana ndabapfuka maze kubapfuka bose mbyumva nshakisha cyane we bari bamutemye ku ijosi bamutemye n'utundi dutoki tubiri turimo turegareza twenda kugwa hasi urumva byabaye ubuhamya bukomeye kuko nagiye nca ku mabariyeri yari ari mu nzira mu mihanda yose mbageza sehashika bashyikiriza uwo nyirasenge wa se arambwira ati imana ishimwe ati ubu bararokotse aba ntacyo bakibaye ubwo naratasengeje mu rugo nanjye kumwima asubiyeyo wari konseye wari uhari icyo gihe ahita akoresha inama bamenya ko abo bana nabarokowe nabavanye mu iyo mirambo baravuga ngo nanjye ngo banyica kandi banyicane n'abo bana ubwo ntera ubwo nibwo nahise nkunga nanjye ngenda ubwo
bwarakeye. Se wabo witwa Louis Kamanzi Rugigana utuye muri Canada nyoherereza ubutumwa bugufi bwanditse agira ati numvise itangazo ry'uwitwa Jean Marie Vianney mu ndanikure wifuza kumenya amakuru ya Aime Kamanzi Nsengiyumva uba muri Canada ati ni umwana wanjye kuko ndi se wabo naramureze ubu ni umugabo w'umupapa w'abana batatu ati turashimira Imana yampaye nimero ye kugira ngo muhamagare tuvugane yampaye amakuru y'umwana we yambwira ko kuko bagiye mu Rwanda kandi bagashaka kubonana na Jean Marie Vianney mu ndanikura ariko bakamubura ati mpa nimero ye nzamwihamagarira tuganire narabikoze. Louis Kamanzi Rugigana yagombaga kuba ari mu kiganiro cy'uyu munsi ariko ntibyashobotse kubera impamvu zitamuturutseho. Iyi nkuru nziza wagombaga kuyibwirwa bwa mbere ni Jean Marie Vianney mu ndanikure naramuhamagaye kugira ngo nyimubwire.
Oui, allo
Jean Marie Vianney mu ndanikure.
Yego ni Venusi.
Yego ni Venusi Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika makuru mu Rwanda.
Makuru yari meza turaho turi kubona akavura tutangiye gutangira guhinga traffic kwitegura guhinga sezo ya kabiri y'ihinga.
Ni byiza cyane nari nguhamagaye nari ngufitiye inkuru nziza mu kiganiro agasero kaburaga ubushize wari wajemo wifuza kubona umwana wagaruye ku buzima bw'iyishi muri 94 Aime Nsengiyumva wifuza kumenya makuru ye nagira ngo nkubwire yuko Nsengiyumva ariho ameze neza ari muri Canada uko abikekaga umuryango we wambwiye ko ameze neza se wamureze yambwiye ati ariho ameze neza ubwire Jean Marie Vianney mu ndanikure nzihamagarira ati umubwire ko uwo mwana ameze neza yabaye umugabo ati araho arakomeye ngubwo ubutuma nari ngufitiye.
Yehova we Imana ishimwe cyane mwarakoze rwose Imana ibaho umugisha yo ni igitangaza hari ni nko kuzuka kongera kuzuka ubwa kabiri kongera kumva umuvandimwe ariyo nk'uko nahoraga mbivuga ndishimye cyane ubu ndanezerewe koko ijwi rya Amerika muri mudatengwa ahantu hose murahagera yo ni ibyishimo ndishimye cyane pe umutima wanjye uratuje cyane.
Ni byiza cyane ikindi ise wamureze yambwiye nuko nk'uko abivugaga baje mu Rwanda ndetse baranagushaka bagira ngo bagusuhuze umwana gusuhuze ndetse n'umubyeyi we agushimira igikorwa wakoze ariko bambwiye ko batashoboye kukubona ibyo nabyo bazabona akanya ko kubikwigirira. Inkuru nari ngufitiye ndumva nayihagarikiraho hari ibindi byinshi muzaganira ubwo rero umenye yuko batakwibagiwe ineza yawe barayibuka.
Yo Venus rwose ni igitangaza ukoze Imana izabiguhembere ntago tuzi niba bari abatanga ngo puri Nobel dorape bashingira kuki nawe urayikwiye rwose kuko umaze guhuza abo twiringiraga ko twaburanye twabuze ubuzima kongera ukatugarura mu buzima ukora igikorwa cy'indashyikirwa n'ijwi rya Amerika n'abakozi bose mukorana badufashije kugera kubo twabuze ni byiza cyane rwose uko witwa Nshimiyimana ndagushimiye ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima nshimiye inkuru mpaye nziza kandi nizeye ko n'umwana tuzabonana amaso ku maso kuko ubwo akiriho agihumeka Imana ikomeze imurinde imuhe umugisha niko tuzongera tugasubira tukabonana murakoze cyane rwose
nawe urakoze uvuze bagenzi banjye dukorana hano ku ijwi ry'Amerika no mu kiganiro Agasaro ka Buraga isa tubasumba uraho ngaho i Kigali niwe watugejejeho amakuru yawe n'icyifuzo cyawe nawe rero ashimirwe igikorwa yakoze cyo kugira ngo aduhuze dushobore kuguha umwanya hanyuma uhure na Nsengiyumva Aime
rwose nababishimirwe cyane ni umusore mwiza wakirana abantu urugwiro na Imana ijye imwongera mu kazi ke kandi Imana ikomeze ibaturindire rwose mukora igikorwa cyiza wajya umwaje gufasha rega Yezu no guhuza abantu n'abandi umusaza umwe bita Simeon niwe wabunye ngo bamuzane Yezu umuheka arashimira Imana nanjye ndashimye cyane kandi ndishimye cyane pe nabo mu rugo rwose ndababwira nahora naga igishyika murashikagurika ndota nota nabonye me uwo nzamubona rwose ndanezerewe cyane icyubahiro kibi cy'Imana daturi mu ijuru
urakoze cyane ngaho ukomeze ugire ibyishimo witegure kuzakira Aime azagaruka mu Rwanda kandi muzanavugana vuba ngaho ukomere nonge kukwifuriza amahoro y'Imana
namwe rwose murakoze
Agasaro ka Buraga
Agasaro ka Buraga
ndifuza gukomereza ku nkuru y'undi mwana nawe ushakishwa afite amateka ajya kumera nka ya Aime Kamanzi Nsengiyumva nawe yavanywe mu mirambo mu Bugesera yitwa Nyiramugwera yari afite imyaka 12 mu mwaka w'1994 arererwa i Kigali n'uwahamuvanye waje kumujyana muri Canada umuvandimwe we warokotse witwa Nyirabikorwa niwe umushaka yakoze urugendo rurerure ava muri Sake mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda azi Kigali ashaka ijwi rya Amerika y'ikiganiro Agasaro ka Buraga naramuhamagaye turaganira
Hello
Wi amakuru yanyu
Neza
Ni Nyirabikorwa Solange tuvugana Amakuru yanyu mumeze mute mu Rwanda
Amakuru ni meza nahoze nkurikira Agasaro kabuze ndagushakisha ndyo za Kigali mbaza nimero ndaheba nuko birangira ngiye ku kuri Facebook mboni foto sinzi ukuntu twakwandikiye kuri internet none ngize shaba ndakubonye pe Imana igumugisha mbere ya byose
wagombye kujya kunshaka i Kigali
Nagiye Kigali n'urutano bita Isake.
Isake ya Kibungo.
Isake ya Kibungo.
Warakubititse urwo rugendo rwose.
Nararukose kabisa kuzakubonana ko bimazaga nkurikirana Agasaro kabuze. Umva nkabura amahoro ndava nteko mana yo mu ijuru umuntu nzamubona nteko ariko gusa Imana iguha umugisha ubwo bwitange ukora kabisa.
None rero urambonye tuganire mbwira bimeze gute twagufasha iki
ikintu nashaka ko mumfasha mfite mukuru wanjye mu ntambara 94 niwe mukuru iwacu bamwitaga Nyiramugwera njye nari umwana muto iwacu
yego
intambara yaje kuba bageze mu Bugesera aza baje kumutwara haguye aba bantu benshi nyine ngo bamukura mu mirambo ariko ubwo n'abantu bari bari kumwe babitubwiye
yego
arangije ajya kuba i Kigali ngo ni umuntu w'umumama yabazaho ariko ntago batubwiye izina nabo ntago bari bamuzi amaje kuba i Kigali yatanze itangazo muri Croix Rouge
yego
asaba ngo nimba hari umuntu wacu waba warasigaye ngo yabumumenyesha noneho nawe tukagira akareba nimba hari umuntu wabusigana bakaza, ariko kubera ko nari umwana nta muntu wigeze ubona ukuntu amusubiza. Ababyeyi bacu bose bari barapfuye, yaba mama yaba na papa. Nuko hashize igihe, ubwo ngeze mu wa gatandatu primaire nibwo abantu baje baratubwira, ubwo ntabwo twumvaga iradiyo, baratubwira ati wa mwana wanyu ngiye atanga itangazo avuga ko ari muri Canada. Wagize umuntu waba warasigaye ngo yabimumenyesha. Ubwo rero nari umwana ntagikurikirana, mfite mukuru wanjye nawe twarakurikiranaga tumaze umwaka urusha undi imyaka ibiri, ariko ubaho mariye gukura nakurikiranye agasaro kabuze, nagize ikintu mu mutima ndabana nandi wagushakisha nkareba ko waza, nabonye ujya ukorera abandi uwo murimo rwose, ni nanjye wenda ko wamunshakira, kuko kuva ubwo nta kandi kanunu twari twamenya. Nuko nyine ndavuga nti nanjye reka ngushakishe ndebe ko nanjye wazamunshakira, nkuko abandi ujya ubibakorera nanjye nkabona ko iyo mpano yangirirwaho.
Yego. Unyemerere nkubaze tubazo dukeye yampereye ku byo umbwiye. Nyiramugwere yari afite imyaka ingahe muri 1994?
Muri 1994 yigaga mu wa gatandatu primaire.
Ubwo
urumva yari nko mu myaka 12-13 gutyo.
12. Irindi zina rye rikaba irihe?
Bamwitaga Mukahaguma Rusakiye Kamembo, yari atarabatizwa.
Yari atarabatizwa. Iryo rindi ni irihe?
Nyiramugwera Mukahaguma Ruseke.
Ndabikubaza kubera ko naramuka yiyumvise n'uwakumva umuvuga bakaba baraganiriye, yarigeze amubwira ko bamwitaga Mukahaguma Ruseke Nyiramugwera.
Nyiramugwera
icyo gihe yabimenye.
Yabimenya rwose.
Ikindi nshaka kukubaza, iryo tangazo ryahise ryari muhe mwaka? Ni hagati ya 1996 n'ibihumbi bibiri. Gerageza kwibuka.
Itangazo ari nyuzaho avuga ko ari muri Canada. Yindi nko muri ni 1998. Icyenda n'umunani, kuko icyenda gatandatu yari akiri i Kigali ngo yigaga primaire, abantu baramubonaga bakaza bakatubwira ngo mukuru wanjye twamubonye.
None se mwigeze mumenya uwo muryango w'umugiraneza wamukuye mu mirambo ukamurera?
Oya, yahakuwe n'umusirikare, ngo umusirikare aragenda muha umugore we, noneho baza gufata igihe barimuka ngo bajya kuba muri Canada.
Umusirikare w'umunyarwanda cyangwa umusirikare w'umunyakanada?
W'umunyarwanda rwose, ngo bari bavuye mu Rwanda umuryango we barawimura babajyana kuba muri Canada.
Uwo yagiye ari umusirikare cyangwa se yasezeye mu gisirikare?
Ibyo ngibyo ntabwo mbizi, kuko natwe ni amakuru abantu baba bari kuduha ngo bahuraga nawe.
Ndakubaza aya magambo yose kubera ko yutangiye yuvuze igisirikare cy'u Rwanda ni kimwe, yuvuze umusirikare w'u Rwanda woherejwe muri Canada, ntabwo baba ari benshi boherejwe muri Canada bagiye gukora cyangwa se bajyanywe n'izindi mpamvu, icyo gihe biroroha kugira ngo umuntu amwumve kandi amumenye bwangu. Kuva icyo gihe kugeza magingo aya, nta handi wongeye ushakira amakuru ya mukuru wawe?
Oya, nta handi hantu nigeze nshakira amakuru, kuko ubu nibwo navuga ngo maze gukura nanjye ngira curiosity yo kugira ngo mushakishe. Ariko yatanze amatangazo kuri kuri wari uje akiri i Kigali. Arongera ageze muri Canada, arongera atanga irindi tangazo, urumva yabuze umusubiza kuko twebwe twari tukira abana cyane.
Yego. Niba ari muri Canada, niba akiriho n'ahandi yaba ari hose, nta kabuza tuzamenya aho ari, tuzamushakisha. Abantu bo muri Croix Rouge i Kigali tufite uko dukorana, dufite uko duhanahana amakuru, nabo nzabegera mbabaze, mfite aho nzanyura hirya no hino kugira ngo menye amakuru ya mukuru wawe. Nkunda guha umwanya nk'uyu nguyu abantu bashakisha babo, birumvikana kubura umwana w'imfubyi ukaba ushaka mukuru wawe mwarasigaye muri bakiwanya, ariko ukavuga uti ndamushaka kugira ngo byibuze tu dufatane mu mugongo birumvikana hashize igihe kirekire umubabaro ndawumva ubu ngubu nyiramugwera mukahaguma ruseke niba kiriho akaba kumva ikinyarwanda aracyumva umwana imyaka 12 ntajya yibagirwa ikinyarwanda aho yajya hose niba kumva niki wamubwira mubwira ijambo rikuvuye ku mutima
nimba nyumva rwose ikintu namubwira namubwira ko turiho twabaye abamama uko twasigaye turahari turi babiri kwa uko tuvukana kwa mama n'ubandi bana tuvukana kwa papa bahasigaye babiri kuri imana yo mu ijuru ingiriye neza tukongera tukamubona twazashima izina ry'imana kuko igihe kimashije ni kinini yaradushatse koko twarabimenye ariko twebwe kubera ubwana ntabwo twabonye ukuntu tumukurikirana azihangane turi bene mushorangabo turiho kandi turamukunda imana itubabariye yazongera ikaduhuza
Solange nyirabikorwa ndagushimye cyane kuba warihanganye ugategeza kugira ngo ushobore kuza mu kiganiro kandi ndakwihanganisha ngukomeza ndizera ko uyu mukuru wawe nibakiriho abantu benshi bazamva ibitangazo bazagerageza kumugeraho nawe akagira ubwuzu n'ubwango kugira ngo aze yegere abasigaye kwa mushirangabo barimo wowe Solange nyirabikorwa ndagushimiye cyane nkwifurije amahoro y'Imana
Imana iguhe umugisha rwose urakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kimpegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mukomeje kumva radio ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga umwana w'umuhungu amaze imyaka 6 atandukanye na se kugeza ubu yaramubuze turi mu mwaka w'2016 kuri Goma umubyeyi yambukanye umwana we w'umuhungu imyaka 6 bageze hakurya baraburana uwo mwana yararongotanye yatorwa n'abanyampuhwe baramurera kugeza amagingo ya ntagakuru kase ushakisha umwana we tuzi ikigo inuka kiri mu mujyi wa Goma kitabaje ikindi kigo bakorana kiri mu Rwanda Maison Shalom kugira ngo bafatanye gushaka ababyeyi b'uwo mwana witwa Olivier Muhire Nyagahene bamwitaga Mupagasi bahitamo kwitabaza agasaro kaburaga nk'uko tubibwirwa na Richard Nijimbere umuyobozi ku rwego rw'igihugu wa Maison Shalom ari Kigali mu Rwanda kaze kwijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Veniste.
None ayo makuru y'uwo mwana Olivier Muhire Mupagasi mwayabonye gute mwayamenye mute?
Amakuru y'uwo mwana yitwa Olivier Muhire izina rindi ry'Ikinyarwanda mbonari Nyagahene iryo n'iritazirano Mupagasi twayamenye tuyahawe n'abagenzi bacu bakorera mu ishyirahamwe Inuka korera Igoma nayo byatanguye umupfasoni Margarita warankitse yatanguje Maison Shalom abigize nk'uruhare ari nayo mpamvu dukorana ibikorwa bitandukanye rero baduhaye amakuru yuko uyu mwana Olivier bamwakiriye mu mwaka wa 2016 mu kwezi k'umunani hanyuma bagerageza gushakisha umuryango wiwe n'ababyeyi ariko kugera inosaha tuvugana ntabwo barabasha kuboneka niho rero dufadikanije twafashe umwanzuro kugira ngo twifashije ijwi rya Amerika mu gufasha kugira ngo turabe ko uyu Olivier yosubira mu muryango kuko mu byo dukora turashaka cyane yuko umwana wese yokurira mu muryango akabona urukundo kuko niwo mwanya we ubereye kugira ngo ashobore gukurana iteka
none se muri ayo makuru mwahawe bababwiye ko Olivier Muhire Nyagahene Mupagasi yageze kuri Goma te
Olivier yoba yavuye aho yari asanzwe atuye aho yari asanzwe aba ari mu Irubavu ahahoze hitwa Gisenyi aho bita Imusale ajanye yavuye mu rugo ajanye na papa wiwe aciye aho bakunze kwita kuri Petite Barriere ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo i Goma noneho bamaze kurengana iyo bariyeri Olivier ntiyasubiye kubona papa wiwe bwinga atamubonye rero yatowe n'ishyirahamwe n'umushinga witwa PAMI mu Kifaransa Programme d'appui à la lutte contre la misère iyo nayo niyo yahejeje imushikiriza ishyirahamwe Inuka itariki umunani z'ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2016 nguko uko ryageze muri Inuka
nta makuru mwaba mufite y'umubyeyi we ntabwo yigeze amushaka ntacyo mwamenye kuri iyo ngingo
kugeza ino saha nta makuru twigeze tumenya yuko umubyeyi we yuba yaragerageje kumushaka kuko natwe bakitubwira amakuru ya Olivier hari mu kwezi kwa kabiri ku mwaka ushize twagerageje guca ku bantu tuzi mu miryango y'abihaye Imana hariya Irubavu tugerageza kubaha amakuru nyine nk'aya ndababwiye kugira ngo twumve ko bo badufasha ko Olivier yabona ababyeyi be ariko batubwiye ko ata makuru bigeze babona kandi n'abamufite muri Inuka batubwiye yuko nta muntu n'umwe yoba yitwa ko ari umubyeyi wa Olivier yigeze amushakisha
Richard nije imbere muyobozi ku rwego rw'igihugu wa Maison Shalom ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika ufasha Inuka kubona ababyeyi ba Olivier Muhire Nyagahinga
urakoze cyane Jeniste kuri aka kanya nawe umpaye no kudufasha kugira ngo Olivier asubire kubona umuryango wiwe twizera yuko ku bufatanye namwe Olivier agiye gusubirana ibyishimo byo kubana n'ababyeyi eka mbere n'abavukanye
urakoze cyane
agasaro kaburaga
nahamagaye kuri Goma aho Olivier Muhire arererwa turivuganira mu myaka itandatu ahamaze ikinyarwanda cye n'igice ariko twashoboye kumvikana mbwira ko we azi ko akomoka i Kigali ndetse ko ahageze yakwibuka aho aturuka n'umwana ufite agahinda kenshi avuga ko yifuza gusanga ababyeyi be babyeyi mutuye muri Gasabo na Kigali kimwe n'abatuye muri Rubavu uwaba yaraburiye umwana we kuri Goma mu mwaka wa 2016 umwana witwa Olivier Muhire Nyagahene bakundaga kwita Mupagasi uwo mwana n'uwawe tabara aragushaka umusozo w'iki kiganiro ndifuza kuharira inkuru yerekeranye n'ubumuntu n'urukundo byibumbiye mu bucuti ubucuti hagati y'abana b'abakobwa babiri umurundi kazi Inamahoro Claudette n'umunyarwanda kazi Icyamazima Goretti bamenyaniye mu mahanga muri Uganda baba pfampfe inshuti magara iyo babaga bari kumwe barangwaga n'ibyishimo baseka ntibagire rutangira hashize imyaka 13 cyamazima utuye Kigali nta makuru ya Inamahoro afite
asakisha Inamahoro Claudette bakundaga kumwita mama Yema akagira n'undi mwana witwaga Mugisha yatuye mu gihugu cy'u Buganda ahantu haruguru y'isoko aho bitaga Masaja niho muheruka ariko kugeza ubu mpamagara na nomero ye nkasanga ifitwe n'abandi bantu ubu nta makuru ye mfite rwose narayabuze n'umufashe rero mukamubonera rwose byasomeza cyane
mwatandukanye kera ku buryo wumva biguhangayitse mwatandukanye ryari
imyaka 13 rwose irashize
kuva iyo myaka yose yishize ntabwo mwongeye kuvugana
ntabwo nongeye kuvuga nampamagara numero ye ikitabwa n'abandi bantu bakangira katari.
None se uramushakisha nkande nk'inshuti nk'umuvandimwe nkande?
Oh, n'amahoro Claudette yari umurundi kazi.
Yego.
Nange ndi umunyarwanda. Ariko aho ngo mu gihugu cy'Uganda twarabanye yari inshuti yanjye cyane cyane cyane. Ku buryo kuba nta makuru yo nzi rwose birampangayikije.
Ku buryo utekereza ko washobora kuba ari ikibazo yagize cyangwa se ni ukuruguti kuba tutavugana n'ibintu binva bimbangamiye mu mibereho?
Byose ni kimwe, wenda ashobora kuba hari ikibazo yagize, ariko no kuba nta makuru yafite nabyo ni ukuntu mva bimbabaje kandi yari umuntu w'inshuti yanjye magara. Uburyo wabanye n'umuntu neza ukeneye kumenya amakuru. Kuba mbere twaravuganaga ariko nyuma nomero yo nakubwira kuyihamagara nkasanga itari bwo kandi singire n'indi menya, numva ari ibintu bimbabaje rwose.
Aho yari atuye haruguru y'isoko ry'i Kampala, wigeze uhagera urahazi?
Ndahazi Masaga, ndahazi, narahabaye twarahaturanye.
Muri iyo myaka yose yashize ku inzira zagendwaga, ntabwo wigeze utekereza gufata bisi imwe izamuka ngo nawe ugende uvuge uti ndamushakira hafi ndebe ko namubona?
Urumva njyewe ndi Kampala nza mu Rwanda. Naje nze gushaka, maze kugera mu Rwanda rero maze gushaka, ntabwo biba byoroshye umuntu yatugeze mu rugo aba yatangiye kubyara kugenda n'abantu urugendo rungana kuriya, ntabwo ari ibintu biba byoroshye.
Wowe nta muntu wari uzi w'inshuti yawe muhuriyeho akaba n'inshuti ya Inamahoro ku buryo yaba umuhuza?
Hari uwo nigeze guhamagara, ndanamuhamagara kenshi nkajya mwohezana n'amesaje nkamuhamagara nti wagiye ukamushakira, ariko akambwira ngo yarahimutse, wari uwashije kumumenya wari umuzi nanjye muzi, akambwira ngo uwo muntu we yarimutse yagiye gutura ahandi hantu. Noneho numva arashaka kubigiramo nka bizinesi ngo nimwoherereze amafaranga kandi akansaba amafaranga menshi ngo kugira ngo bahaguruke ajye kumusakira. Nta cyemezo cyemeza ko ayo mafaranga yo nza kuyamwoherereza koko yari kujyayo, ntako ntageze naragerageje rwose.
Aho ari hose ni cyamwibutsa ko ari wowe na kahe kantu nakundaga kuganira n'ikimwakwanaga cyane kizamwibutsa yuko hari umuntu witwa Cyamazima gore tumushaka?
N'izina ryanjye byonyine arabimenye ahita abyibuka. Izina ryanjye byonyine byamwibutsa kuko ibi bihe twabayemo ni byinshi. Iyo yaba ari umugore se gusa byonyine yahita abyibuka, kuko wenda Cyamazima ntabwo twakundaga kurikoresha, ariko Gorete nibyo yari azi cyane, nibyo yakundaga kumpamagara. Akandi kantu gashekeje,
yego,
Claudette yigeze kujya acuruza amagi. Noneho rimwe araza kumpamagara ngo ngiye kujya mu amagi, kandi hari mu ijoro. Ati bambwiye ko bashaka ko bageraho vuba. Ati wamperekeza? Nta kibazo, reka nguherekeze. Turagenda kubera ko ari inzira ntari menyereye mu kugaruka. Siyumbuka ngo ahantu umukingo, ariko sinavugira hasi. Ndiruka ntiruka nk'ibimetero nk'icumi. Nk'ibimetero icumi rwose ndabyiruka amaguru adakora hasi kubera kwanga kugwa. Claudette yarasetse araseka, nubwo ari kuri radiyo ndabivuga.
Yego.
Yarasetse amagi ariko yakubita hasi araseka arinyarira. Umva ndabivuga nubwo ari kuri radiyo rwose, ariko ako kantu ntabwo yakibagirwaga. Noneho wakambwira ati njye mbonye wiruka nkajya ngo hari icyo kwirukanye. Ukuguru kwanga kugera hasi kwanze kugera hasi, noneho njye mpamyaho ndiruka. Umva Claudette twarabanye cyane, yari inshuti yanjye, yari inshuti yanjye ku buryo kutamuvugisha numva bimbabaje rwose.
Birumvikana. Nongere ngushimire cyane kuba wihanganye ugategereza ko kano kanya kagera kugira ngo tuganire mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndizera ko nawe uzakabona.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Agasaro Kaburaga karabonetse.
Ikiganiro twari twabateguriye uyu munsi ni hano ukirangiriye. Mbashimire mwese abo mu Bubiligi no mu Rwanda ndetse no muri Canada mwadufashije kugera kuri Aime Kamanzi Nsengiyumva. Nshimire abo mu mujyi wa Anvers mu Bubiligi n'i Kigali mu Rwanda baduhaye amakuru ahagije yatumye tugera vuba kuri Dr Kabiruka Jean Bosco. Nshimire ubuyobozi bw'ikigo Maison Shalom mu Rwanda kimwe
nubwa inuka kuri Goma muri Republika ya Demokrasi ya Congo ngaduhuje na Olivier Muhire Nyagaheme mwana w'imyaka 13 umaze itandatu atandukanye n'ababyeyi be mbashimire mwese kuba mutega amatwi muri benshi agasaro kaburaga kugira ngo amakuru y'uwanyu mwaburanye atabacika nakagaruka mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana kwijwi ry'Amerika.